tutatuka kumpi na chitibo cha Katonda. Emirange biwobe bitwasikira byava ku muntoni Adamu bwe yali akumutibwe bagana. Edembe n'ekitiibwe byaliwo mu kusooka, bambi batutaawo essanyu lyagenda. Edembe n'ekitiibwe byaliwo mu kusooka, bambi batutaawo essanyu lyagenda. Esonge fawa kuba bwekibeera ekyo, yakiwulira n'alya ng'omutima gumugamba. Kikibi nnyo Katonda kye yaggaana, okikola nga otunula owulira ensiike efe ku lw'omuntu. Edembe n'ekitiibwe byaliwo mu kusooka, bambi batutaawo essanyu lyagenda. Edembe n'ekitiibwe byaliwo mu kusooka, bambi batutaawo essanyu lyagenda. Edembe n'ekitiibwe byaliwo mu kusooka, bambi batutaawo essanyu lyagenda. Tutasafe kuya tutonera Yesu ba sadaka yo musayi nafa jinote mirembe jetowebo wafuka madebo kamara katumusinze yafa kulwa bantu.
Yega twafiwa
edembe n'ekitiibwe byaliwo mu kusooka, bambi batutaawo essanyu lyagenda. Edembe n'ekitiibwe byaliwo mu kusooka, bambi batutaawo essanyu lyagenda.
Yenga twafiwa
edembe n'ekitiibwe byaliwo mu kusooka, bambi batutaawo essanyu lyagenda.
Dala twafira
edembe n'ekitiibwe byaliwo mu kusooka, bambi batutaawo essanyu lyagenda.